Kama bahati sadaka oi, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Ni mtu mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona Nimeipata, nimekwisha, haina utata, hakubisha Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina Kule mafoto kiaina Nikuvishe pete faina Baby we wa moto wa moto Bebe nataka, weninguni wa mapezi sinashaka Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka Tunao, tunao, bacha wapige domo, tunao Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao Una meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha Haina majoto, haina Tutonge mafoto kiaina Nikuvishe pete final Baby we wa moto, wa moto Shayangu amani tawale, tawale Wechaguo langu, unashinda wale, unashinda wale Wendo macho yangu, leo naona